민낭의
Temujes Owasi
Injelaya
Gempilaya
Jesu
Temujes
Owasi Injelaya
Owasi
Uyayazi
Injelaya
Gethembile mina Uyithemba lami Jesu Uyayazi
Injelaya
Uyayazi
Injelaya
Yenu hamba nami Jesu Lapho nginganali themba Wafusi themba kimi Mina nge ngethembele kuye Ngoba uyindlela aneqiniso Ngethembile kuye na Ngethembile kuye na Wethembekile othembisayo Wethembekile othembisileke Ngiyamethemba Ngiyamethemba mina Uyayazi
indlela
yami
Kuba bonke ubunzima engengabhekana nabo Kuzwa zonke inkinga esisendleleni yami Ngifundile ukuthi ukhona uJesu Yena othembekile futhi wangashiyani Kwazi ubunzima bami Kwazi inyembezi zami Futhi angamhleki
Tembile
Kuya yeto wasio
Milo yami nginigela kuwe
Uthi ngizohamba nawe
Nemtshela yami nginigela kuwe Kuya yazi Milo yami
Tembile
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 Kuya yeto
wasio Kuya yeto kulega kwami Wena ungamandla
ami Jesu
Ngeke ngahluleke endleleni
Jesu Owazi Ngempilo
Ino yami Jesu
Ngethembu Jesu
Owazi indlela yami
Owazi
Uyayazi indlela yami